kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ay ukukhala bahedude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ngithi bubuyo sebenza ndoda bubuyo sebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela La ngivuma khona khona bathaka Labo bantu ngizobathini ngoba bangakithi angithi nami ngilunga lomphakathi Hlambe khona abasola mina nami ngisola bona songacasha Zindaba zakithi wazakithi impela izona ezinginika amandla Ngitshela indaba mina ngakhatha Ngizokhathala mhlanga nganethu neni egcineni komhla Shem, 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 shem Hey, denhlupa ngayo ukuthi mina ngiyayikholelwa basuthu bariye imona wayifonela Hey, aseke isikhathi sokuhluleka manje siyaphambila ngithi sifuna le ukukhala kwaqude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ay ukukhala kwaqude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela
Ale fight ngeke lishone belambile kai Ngoba kusimpuphi ngasekho abantwana bengadlile shothi kuzomela siyophanda hey bathi indoda indoda ngemjuluko yayo nawe kumele uzame ungahlalela ubala waze kwaphuna kwamdala ngoba kubekwe mina ekhaya ngabe sengifonela ubaba ngabe sengikhale kakhulu kubazali yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya mangicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona Eh yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya Uma ngicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona
Ukukhala kwaqude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho Ukukhala kwaqude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela